O se whaamatalanga o se vāinga o le Settlement Guide o Polokalamele SBS. O le pāle mene lo na fāse fulu ma le lima le nei o Ausatalia. O le atatou sa uni atu e pālota ina ele aso lua o Iulai. O le pālota le nei, e filifili eisu i e tu a se lau lima se fulu o le mauta o sui, le House of Representatives, ma sui e fitu se fulu ma le ono o le senate po o le mauta ilunga. Ato ai, ma le o le a avea ma pāle mia. E le filifilia i lau pālota le tofi pāle mia, ai e filifili e le itu o le a manu mālo i whainga pānota, po o i lavalo na taitai, ia o iana nā, o le a pale mai le tofi pāle mia o le atunu u. I lalo le whaavai o Ausatalia, e vaevae i nai le pule whaavai o mālo, po o le lea i leo le pule whaavai o mālo, le pule whaa le mālo, po o pule whaa upu fai. E vaevae i na lea, i le mālo tele, po o le mālo o tau pulenga le Commonwealth, e whaingo i na fo'i o le Federal Government, atoa i masetete e ono ia ma territory e lua. O tulafono umai le atunuu, e te tau ona pasia mai le mauta o sui le mauta i lalo le House of Representatives, ona pasia fo i lea i le senate le mauta i lunga. Masaini a ao i ai le Governor Sili, le Governor General, ona avea i loa lea ma tulafono. Na faalia e Professor Rodney Smith o le mata upu i le Political Science i le University of Sydney. E ui le mālo se tete, ma mālo territory, ai o le Commonwealth, le mālo tau pulenga le Federal Government po le mālo tele, e iei uma le pule atua. Ona o i ina, o lo o awina, le tele o le tupe, mai le atunu.
Primarily because it collects most of the money that governments get to spend in Australia. It spends a lot of that money on its own programs, but it can also say to the states and territories, we're going to give you some of this money back, but you have to spend it in a particular way. You have to spend it on roads, for example, or you have to spend it on education, or you have to spend it on hospitals. So the federal government is arguably the most important level of government in Australian politics.
Professor Rodney Smith. O le senate lea e masani fo'i ona fa'aigoina o le mauta i lunga po o le Upper House, e to'afitu se fulu ma le ono ona sui. Ta'i se fulu ma le lua mai se tete ono, ma le ta'i lua mai le Northern Territories, ma le ACT. O le tiute tau ave o le senate, o le iloiloina leo tulafono e pasia mai le mauta o sui le House of Representatives. E mawhai ona toe pasi mai se tulafono, mai le senate a ngai i lalo i le mauta o sui, ina ia toe tauteuina. E le ngata i lea e mawhai fo'i e le senate o na te ena se tulafono na pasi atu i le mauta o sui.
The Senate often sends those proposed laws to a smaller group of senators, a committee, to examine them in more detail and ultimately decides whether or not it likes those proposed laws. It might suggest amendments, that is changes to those proposed laws, or it might say we don't like this law at all, go away and think about doing things a different way.
O le mauta o sui, le House of Representatives, e masani fo'i ona fa'aigoina o le mauta i lalo po o le Lower House. O ina, e se lau lima se fulu i tūmālo pālota i le atunuu, ma e to'a se lau lima se fulu fo'i no fo'a po o sui, o le mauta o sui, le House of Representatives, ma e ta'i tolu tausanga o se ei i se pāia inga, ia ona tue whaia leo i si pālota. O le vāianga wha upu whaia upito tele o lātou sui, e tula i mai se whainga pālota, ia o le vāianga wha upu whailena lātou te wha avaina le mālo. Ai, o le isi tū, po o isi tū e le ausia ia se wha asilinga, ia o i tūna lātou te angaia le whainga mālo.
Apart from representing geographical areas of Australia, government of the day is formed by the person who is able to gain a majority support within the House of Representatives. So Malcolm Turnbull is currently the Prime Minister because a majority of members of the House of Representatives support him as Prime Minister and support the rest of his ministers.
I le teimi nei, o loo avea le soo whaatasinga a le Liberals ma le Nationals, ma whai ngā mālo i le mālo tele po le mālo tau pulenga le Commonwealth. Ma o loo taita ia, e le pāle mia Malcolm Turnbull. E iwa se fulu nofoa o loo umia i le mauta o sui ele so o faatasinga a le Liberals ma le Nationals e lima se fulma le lima na foa o lo o umi e le Labour o isi na foa o lo tutoe mai iai e au fi ai le na foa e tasi o le Greens ma le na foa e tasi o lo o umi e Clive Palmer o le Palmer United Party isi na foa o lo o umi e sui tuto tasi. Ina ia manu malo se vaenga wha opu fai, e te tau na latu maua ina le fitu se fulma le ono na fua o le mauta o sui, a le olea e mawhai o na whaia se so o whaatasinga i le langolango iai a isi vaenga wha opu fai po o sui tuto tasi se coalition. E lua vaenga e se ese ai whainga pālota i Samoa, ma whainga pālota i Ausetalia nei. O le vaenga mua mua, o na o Samoa e wha o ngā ina le first past the post. E pei o se tu ngā solo whanua. Po o i lava e sili ana pārota i le whaita wina i na ua mai a whaingā pārota, o le sui rena e mānu mālo. O le sui lava e sili atu o na tele ana pārota na ilo isi sui tau vā, o i alena e mānu mālo. First past the post. Tu sa lava pē tolu, pē lua pē tasi fo i le pārota e sili ai, ai o i alena ua mānu mālo i Samoa. Ai a wha aupopo umwa pālota aisi sui ia na tauwa. Le sui le na tū rua, ma le sui na tū tolu, ma le sui na tū wha, pe toa fia lava na tauwa. Ai te iwa wha aupopo atu pālota a sui umana, e ova i le fitu se furupa sene o le pānota, lea na maua e le tū rua tū tolu tū wha. O lona winga. O le sui le na manu malo, na o le tolu se furupa sene o le pālota, lea na ia maua ina. Pe ilalo mai foi. Pēnā le lua se furupa sene na ia maua ina, ai ona ua vae vae le pālota, le tasi pē lua pālota ia na manu mālo ai. I le whainga le nai Samoa. Ai au se tālia nei, e le ma whai ona mālo le suilena, pē awha pēnā o le tolu se furu, pē lua se furupa sene o le pālota le ia na ia maua ina, e ui lava na umana whai tau le pālota, e tasi pē lua pālota ia e sili ai ana pālota mai isi sui tau vā ia na tū lua tū tolu tū whā. Iau se talia e whao ngā ina le preferential voting. Rona winga, e tufa preferences o pālota. Ina ia mautinoa, o le sui e mānu mālo, o le sui lea, e au pito to o tele tangata na mana na au iai. Rona winga, o le sui lea, e wha asoa iai. Ia pālota, a le na tū rua, ma le na tū tolu, ma le na tū wha. Rona winga o Samoa, first past the post, o Ausetalia o le preferential voting. Le se senga mua mua le na, o le se senga lona lua. O na o Samoa, a fi oso lava le tangata ilunga o le fua e avea masuita uva. Ia na, o na tutongi lava o lana tupe le ofisa o whainga pālota, ia mafaali lona nuu, ma lona itu malo, lona naunaunga o ia, e fia tau vai whainga pālota. E mafai Samoa o na to atolu pe to afasui, e tau vā mō se vāenga wha upu whai e tasi. Pālota ia na te atu nei, e to a wha sui na tau vā mō le HRPP i le tū mālo pālota o le whanga ma whale ase e lā. O le tēle la voisi tū mālo pālota e le whenga pālota, pe to o lua pe to o tolu sui o le HRPP na tā momo e ai. E le ma whaise tūlanga wha pēnā i nei, ona i nei au se tālia, ona sui tau vā umalava, e mua mua filifili e le vāenga wha upu whai, e awala i se pālota a sui o la la o le vāenga wha upu whai. E iei la la o le Labour i so se i tū mālo pālota lava, e iei la la o le Liberals ma le Greens i so se i tū mālo pālota lava. O i la tōna po o la la na, la tō te tōwhia pe filifilia pe pālota ina, lo la tō sui e tau vāi le whainga pālota. E whaingoina o le pre-selection. E le mawhai ei la i le pre-selection, ona tūla i maise mea pei ona mōli mawina i le pālota a le whanga mawhalea se e la. Lea na to a whā i sui o le HRPP na tau vāi.
Often parties pre-select candidates to run in elections who come from a relatively narrow group of people. Typically they'll be men, typically they'll be people who've worked in the professions, typically they'll be people who speak English as a first language and that's what they grew up doing.
Professor Rodney Smith, o le political science, ile Universite o Sydney.